downloaded from mylovesaidmusic.com.
It's Polly G on the beat, boy.
The mix, my shit. Namaste.
Yeah, yeah, yeah.
Mix machine.
Temnika King El.
Polly G. Bakushiriwe Azoti bala chitikanga mwana dangote Paliwa pride badani feba sakamate Boasting nanjala Boasting nanjala
Uwa manzota Uwa manzota
Kukubulosha
Uwa manzota
Baba mashikai
Uwa manzota
Fake life
Uwa manzota
Inokutabwai
Uwa manzota
Bala bulo shama poor man's daughter. No benefit don't say fiwa fin daughter. Pa social media want to watch ticker. Baba nenda la madi on se fesh tash fika. Hey, where have you packed challenge you push a po so so? Jumele wala padia mwene mwefi so so. Na wana cash bize fake life. Instead bize push to be wifey. Hey, after kukumana by Sam Fiola. Never know ishi baba pepe ke Fiola. Bolo kugeoza pakanti deti. Wala kuba suponsa nikishi deti. Hey, asoti bala chitikanga mwana dangote. Paliwa pride badani feba sakamate. Boasting na Nanjala Boasting Nanjala
Uwa manzota Uwa manzota
Kukubulosha
Uwa manzota
Baba mashikai
Uwa manzota
Fake life
Uwa manzota
Inokutabwai
Uwa manzota Uwa manzota
Wala bulosha ma
Uwa manzota
Ngabali pama moni mwana rich kidi Gaba mwani mpie miti mani speedy Balate ya kula pita feno kunusha Mashik sana baba feki no kusunsha Deya laki tafili mbeka Tafili ile lole shefe file mbeka Ay, alenji pusha moto kata kwete bala Wala, Block beach ni mpia ta kwete wala Akansha fumi na feku puwa family
Family
Shidia mupelele futi na kambili Awe, asoti wala chitika mwana mayaya Kawali nikishika nosonya mayaya hey. Asoti bala chitikanga mwana dangote Paliwa pride badani feba sakamate Boasting nanjala Boasting nanjala
Uwa manzota Uwa manzota
Kukubulosha
Uwa manzota
Baba mashikai
Uwa manzota
Fake life
Uwa manzota
Inokutabwai
Uwa manzota
Kansi ya zama flesh ya mapelela pamwela mweba nungila kalu kushumumule Ulife kukupala maunga ete mule Mia thought mepini ba posleti Kansi ni ya chama type pa 70 ya unga kwese mule Kustatus my man Mafoto yo download ya pali zimia nepa baza mule Pali ma block pati munze lusi vanga kule Tizingara Texas settingana Mova we mkumwana kwanu sivi machingana Kantete block guy pati wishini nchush Chito pwerekela kumozina juice
hey, Azoti bala chitikanga mwana dangote Paliwa pride badani feba sakamate
yeah.
Boasting nanjala Boasting nanjala
Uwa manzota Uwa manzota
Kukubulosha
Uwa manzota
Baba mashikai
Uwa manzota
Fake life
Uwa manzota
Inokutabwai
Uwa manzota Uwa manzota
Wala bulo shama
Uwa manzota
Yali shumi kwa nifafine It's all about the reality Yeah Mshuwa na efetu wala lepa kudatinga Fema bulo kugeozi
MMM Beats Music
Aba kuchidi uwe King Ewa Isia Wadi G Mix Machine Pafidi mba